Mukwano w'omukwano Yesu. Otunula mu maso ge gajjudde okwagala. Omukwano gw'alina gwe gwampaliriza omusembeze mu bulamu bwange. Bwe nakimanya yasitula abanyoomebwa. Ye taata w'abanaku abatalina ayamba mu nsi. Yajjanjaba endwadde ezikyase wonna. Yesu mwagala tewali ali mu kyaya.
Yamanyiwe